samba demokrasi ngobukulembeze muoma teri abutuka mukutate boza mukade mandera ye munse ya chikozika e mukade mandera ye munse ya chikozika entebe ya presidenti boginta demuchiwede kanwani saba labe bange ebive binkonjerwe komo yogerwa lwa kubantebeyo ababadde batwegwanyisa kati baiya kutta muntu naffe tutayize nsalo okwetanga tabalayina omukambwe amanye essasi kayanja yalina otukuma tusorebendese ebbali bulijjo gwenjagala yono bangangezesa me